Udlala ngamyeke njuthu ngidlala kahle Awu mina myeke Yeah mina myeke namenzi ibhola la Awu mani udlala ngamyeke njuthu ngidlala kahle Yeah mina myeke Oh, yeah, I'm okay. Oh, I'm the one who's so bad.